Alabani liye aliye filia dhambi na makosa Bwana Yesu aliviondoa kafanyika furaha ndani ya vilindi vya mtima wangu yeye ni muhimili wa msingi kwa wokovu wangu na bendera yake taipeperusha pepe nimsifu yeye daima bendera yake taipeperusha pepe nimuhimidi milele yake anawaruzuku hata walioonewa Mungu mtetezi jina lake ni Ebeneza yeye asiye mbaguzi walangi nchi wala kabila Mungu wadhirishae uwezo wake kati ya mataifa na bendera yake taipeperusha pepe nimsifu yeye daima Bendera yake taipeperusha pepe Nimuhimidi milele My daddy, yeah. Mama, you're